Fatuma Ahmed waxa ay bil kasta $200 oo ka soo gashay London ay u dirtaa qoyskeeda oo ku nool Soomaaliya.
Waa nolol maalmeed, kirada ayay iskaga bixiyaan, alaab ayay ku iibsadaan si ay halkaasi ugu noolaadaan, sababtoo ah dhabtii wax badan ma haystaan.
2 million oo Soomaaliya oo ku nool dibadda ayaa waxa ay u diraan dalkooda adduun lagu qiyaasay in ka badan $1 billion oo dollar sanad walba, iyadoo nidaam bangi oo rasmiga aanu jirin Soomaaliya ayaa qurbo joogta inta badan waxay isticmaalaan adeega xawaaladaha. Cabdirashiid Ducaale waa agaasimaha shirkadda xawaaladda Dahabshiil oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee adeegyada xawaaladaha ka fidiya Afrika.
Now it's so instant where we have the latest technology with the internet, secure channels that we can use to send money back home, or we use mobiles and other means of, you know, smartphone and technology where...
Imika waa degdeg hawshu oo waxaanu haysanaa teknolojiyad casri ah oo internetka ku salaysan, wadooyin ammaan ah oo aanu isticmaali karno, inaanu dalkii lacag ugu dirno ama waxaanu isticmaalnaa telefoonada iyo qalabka teknolojiyada ah siino ay nooga caawiyaan in dhaqso aan lacagta u gaarsiino dadka loo dirayo, taasi oo kharashkeedu aad u yar yahay. Teknolojiyada ayaa naga caawinaysa xitaa in arrinkaasi aanu hoggaansanaano.
Technology is supporting us also with a compliance issue.
Shirkadaha xawaaladaha ayaa waxay ku tirsan yihiin adeega bangiyada caalamiga, kuwaasi oo markaasi shuruud ku xira si looga hortago in lacagta ay gasho gacanta argagixisada. Arrintani ayaa keentay in xawaalado badan ay suuqa ka baxaan, sida ay tilmaamayso Laura Hammond oo ka tirsan macadka daraasaadka bariga iyo qaaradda Afrika ee London.
Very often it's not based on any kind of empirical evidence that shows that money is necessary, that money is going into the wrong hands.
Inta badan arrintu kuma xirna wax caddeyn ah oo muujinaya lacagtu inay u gacan gasho dadka aan la rabin, laakiin kaliya waxaa jirta cabsi, gaar ahaana jiritaanka Al-Shabaab, taasina waa dhibaato jirta.
Problem in a sense, the real precarious nature of the Somali remittance industry.
Adeega samafalka ee shirkadaha xawaadaha ayaa helay kaalmo fiican kadib markii hay-adaha samafalka ee Bill iyo Melinda Gates ay ugu deeqeen $1 million iyaga oo sii marinaya shirkadda Dahabshiil iyo Suntel, kuwaasi oo 1,000 qoys ugu deeqay $100.